I'm doing this for me, I'm doing for everybody. Easy don't nonsense, I'm aishin' a cruise in the block 7. Mitungi ganja nyingi, my damn utadhan in heaven. Rock boys in the building, licking fish in the house. From the floor to the ceiling, girl grooving and bounce. Guess you know what I'm talking about. Me na mufu get cock, approve on the soul, now I'm flowing aloud. Now down to the bees, hell and do know what's up. I'm still rapping for my cheese, meaning rolling and stopping the live in memory. Bungo flavor, RIP, call me the genius, cause then a rapper better than me. From the hopper to the hypo, battle now hold the title. I can be some cheese on me, till I pop on the mic. I'm international known and across the broad, it's like on a brief. On the microphone, on a need the street to disciple. Now I scratch it when your brain, what skills cause Stevie B. Biggie boss now make a train to take game, believe in me. Cause that is a kiss. Dingy mentally na sakado. Finally kishe to dingy missing you shinwe control. I'm a hustler, homie. You a cast and a crony. Na fry corner, you happy, but your smile is so funny. The ground is jam-packed, the place is going crazy, baby. Show me what you got. The body just can't fade me. You made me. Also query, homie, I'm major. Multi platinum star, so the young on the front page. And now I keep head side of rhymes, come Mr. Vegas. Straight to the sky, na fry, na then takes us.
Napunguza stress kwa walembo na magambe kila mtu yupo high love. Tunasahau shida zote tunapari every day. Kila mtu hana time. Swala zima Friday. Swala zima mpaka Friday. Kila siku pare warembo na magambe. Swala zima Friday. Kila siku pare warembo na magambe. Swala zima Friday.
Niko poa ase, niko flesh ase. Ukimuona duki mpebapa maze. Check MVP kwenye private flights. Blaza Patrick ya mesha washa clean lights. Kila dress code inaka hase. Ukismama kama B, minasmama kama J. Hakuna tena kuni day, kula tungi whole day. Hingo makali unaweza weka li play. Life ni gumu ila na fight so hara. Ni kama kuwa na kesha fest, deeply murder. Hisila hina house, hasala we go harder. Niko na Texas, yes. It's my brother, ni parisi yo vita. Leta tungi tena laundi ya tisa. Wezi kupita njia nazo pita. We star
Tunapunguza stress kwa walembo na magambe. Kila mtu yupo high love. Tunasahau shida zote tunapari every day. Kila mtu hana time. Swala zima Friday. Swala zima mpaka Friday. Kila siku pare warembo na magambe. Lazima Friday. Kila siku pare warembo na magambe. So lazima Friday.
Bwana mzuka mwenge mwana, nimeshtuka jinga na vana. Everyday ni holidays, kumbu kilini ni jana. Tungi sticky mama duke biti na vinanda. Kwa chini yao juu ya kiti kambishi njona kitanda. Okay, Johnny some mindo kichu cha habari. Ata akta haakti hapa, hii ni picha ya hatari. Nafunza kuandika kama teacher wa habari. Chikisa kichwa tujue kauko chicha uko shwari. Sa pisha kambali snitch shika tadhari. Mix teacher na kampari upate misa na habari. Na wangarisha kama jiki ya umagadi. Klasi mnaficho kapicha ndani ya daftari. Mindo M-I-S-T-R. Natema old school vision kama VCR. Mindo one. Only definition in heart. They say money make the world go round. I make it stop.
Usogope with your chill. Na rock na king killer. It's getting hot in here. Take off your chinchilla. Today's a good day. Na stand ka gorilla. Nigga get on my way. Nimbishi so Godzilla. Na the biti kama X. Na kisha na multiply. Biti kama does it fix. Kwa kiki pop we go high. Sifanya and safe sex. Eto kiwa na mtoto geti. See with drama kisha story na bari kwenye gazeti.
Tunapunguza stress kwa walembo na magambe. Kila mtu yupo high love. Tunasahau shida zote tunapari every day. Kila mtu hana time. Swala zima Friday. Swala zima mpaka Friday. Kila siku pare warembo na magambe. Swala zima Friday. Kila siku pare warembo na magambe. Swala zima Friday. Tunapunguza stress kwa walembo na magambe. Kila mtu yupo high love. Tunasahau shida zote tunapari every day. Kila mtu hana time. Swala zima Friday. Swala zima mpaka Friday. Kila siku pare warembo na magambe. Swala zima Friday. Kila siku pare warembo na magambe. Swala zima Friday.